timu yano yolabisa chonchi 3-1 upanda pa benchi chochi tamachidziwa yosafuna coach ntawenjale mulibe zosafuna coach ah inodi ndi winner mumad skola pomwe ife tala kwitsa kenya kuti dzudzula tileke kodelo nyasa best wishes zabwino zosema dipatsa ngakhale ndi fedo tipo masi mutikumba ndavumile ndinunoka wokwaniritsa zokhumba my body my soul zosema ziwina nditudi inoyoha ndi winner
tambula kwa kunu deva kutuluka kamfuno kunu tambula kwa kunu deva kutuluka kamfuno kunu wadziwa ndinu wina wina ndinu wina 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 wina
ndinudi wina wina nyengo zingalimbe bwanje mumaipula na monde kalabata ndinu munalamula 2 fish 5 bread inu munachulutsa mazokala wine simsamala zagulu kumekayo wakupezana pita nawe dzo siku wonse osapaka anthu wanafula kwainu makoka ndikutsadzatu muti sindingachitile mwina hine ndimangofuna hinu mumakwaniritsa singaponye miyala ntchito zanu zandikopa mwainda melandele sindifuna so wina moti
tambula kwa kunu deva kutuluka kamfuno kunu tambula kwa kunu deva kutuluka kamfuno kunu wadziwa ndinu wina wina ndinu wina 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 angati kuchita bwino kwanga kwafanana ndi imfa ya mbale wawo koma ize azitolera ayambo panga zawo atate mwandivula chiguduli pano pamandiveka zina fungula uchimula chuka pano pandikuveka zina tambula kwa kunu deva kutuluka kamfuno kunu tambula kwa kunu deva kutuluka kamfuno kunu wadziwa ndinu wina wina ndinu wina 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 tambula kwa kunu deva kutuluka kamfuno kunu tambula kwa kunu deva kutuluka kamfuno kunu wadziwa ndinu wina wina ndinu wina 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 wina